olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua whaalia le pūlenga o le soifua malolo i nei Vitoria. Le maua ina o le nōfuanga tonu na whanawhana wai le siama o le Legionella bacteria. Le mafuai le whaamai le Legionnaires disease. Lea ua ova i le toa valu se fulu tangata i le se tete ua pēsi ai, ma le toa lua ua maali liu mai ai. O le Legionnaires disease, o se itu ai ngā pneumonia, o se whaamai po se infection, e a afi ai le māmā o tangata. O le whaamai e mafua mai i le siama le Legionella bacteria, e whanawhanau i le suāwai mā whanawhana po o baitoa o vai e le tafe. E mawhaifo i ona whanawhanau i si no fuanga pe o masini whaamalulu ea po water cooling systems, lea e whaamalulu wai le ea i teimi o le tau mā whanawhana. Na saunoa Professor Norelle Sherry o le Peter Doherty Institute, o le toa tele o tangata e pēsia i le Legionnaires disease i taulanga te tele pe o Melbourne, e pēsia mai i le mānawaina o le siama le Legionella bacteria, mai masini nei, water cooling systems.
So infection occurs when somebody inhales the Legionella bacteria, usually from water or the environment. And in cities, the most common cause of this is inhaling aerosols from contaminated water cooling towers from large commercial air conditioning units.
Professor Norelle Sherry, Ole Peter Doherty Institute. Wailoa nei o le cooling tower i Laverton, po Laverton North, i se pitunu i se sifo Melbourne, na mafua ai le pepesi o le Legionnaires disease lea ua to alua tangata ua maali liwai, ma le lata i le varu se fulu ua pesia mama mai ai. O le so suenga na o fiai cooling tower se ovo i le lima se fulu i Laverton North, ma le pitunu utua oi iai o Derrimut. Na saunoa, le Chief Health Officer i Vitoria, Dr. Claire Luca, o lo omalosi le talitununga ua tau fiai i le mawaina o le cooling tower le nei, le pepesi o le Legionnaires disease i le setete o Vitoria.
Today's development is significant. The tower was visited early in our investigation on July the 30th. And was disinfected within 24 hours of that visit. This is a direct result of our rapid investigation, which saw the likely source located, tested, disinfected within a matter of days.
Le Chief Health Officer o le Setete o Vitoria, Dr. Claire Luca. E le ifaailoa mai e Dr. Claire Luca, le faletonu na iai le cooling tower, lea na whanawhana wai le Legionella bacteria.
Cooling towers are typically a type of equipment that's used on big sites, so workspaces, factories, shopping centres, big institutions. So it is a big site like that.
Is it a shopping centre?
I can't provide more details about that.
Le talanoanga a le Chief Health Officer of Vitoria, Dr. Claire Luca, ma se tusitala. O aunga le Legionella po le Legionnaires disease e au fiai le fiva, le pueia, tale, mole o le manava, ma le eva o maso, ti ngā le ulu, ma le manava tata. O le toa tele o tangata e toe marolosi, ai monisi e ono whaasolo ina mātu ia, ma ti ngā ina, ia pe maliri waifoi. O le lapata inga, mai Professor Norelle Sherry o le Peter Doherty Institute, va ai vave lau fō mai, pe a whaalongoina nisi o aunga nei, le fiva, pueia, tale, mole le manawa, e eva maso ti ngā le ulu, po o le manawa tata.
So anyone with symptoms of pneumonia, so fever and a cough, should go and see their GP or go to hospital if they're quite unwell. Doctors have already been advised to test widely and order specific tests for Legionella. And if they're diagnosed with Legionnaires disease, they certainly can be treated with specific antibiotics.
Le sui o le Peter Doherty Institute, Dr. Norelle, or Professor Norelle Sherry. O le siama le Legionella bacteria e le masani o na pipisi mai i le vao tangata, pe mai le tasi tangata i se isi. O le ripoti na whaamaupopo ina Abby O'Brien mō le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.